It's Kaniba.
Mapenzi ya kianzi ya ten, kazi kubwa ni kumaintain. Isha toka na day magumen, tukaja kumwagana miko chini. Nika repeat again and again and again and again and again. Hakuna nicho gains at your pen.
Sasi ukai utulie.
Nimeiweka rehani roho yangu mimi. Penzi ni mitiani kila siku mimi.
Tell me love is work of magic. I've been praying for something like this. Waiting, wait, sana. Made so many wishes. Usiku na mchana. Made so many wishes. Some people told me that is not existing. Unota ndoto za mchana vipi. Kunywa maji kwanza pumzika kwa kiti. No with the booms. That's love does not exist.
Nimeenda West Africa, I'm looking for love. They tell me love don't live here. I've been to South and North, desperate for love. Napishana napita njia. East to Central Africa, wapi kuna love. Kila na emoli zia. I close around the world, be seeking for the love. They told me love don't live here.
Niseme sinabati ama mambo haja nyoka. Nae mtaka simpati. Labda tatizo ni nyoka. Ma usela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela. Nikutia chumvi kwenye pera. Usela, usela. Nipunguze usela.
Kutafuta pesa sishindwi kwa njia zote haso nazijua. Ila mapenzi ndio yananizuzua. Na ikipanda kichwani nanizingua sana. Na kunywa pombe kali kundani maini naungua. Nafuta sigara nachoma kifua. Yote mapenzi ndio yananizumbua sana.
Mapenzi kilio, nenda waulize wezio. Ni mdudu wa sikio, akikungata usikila yoyote. Kilio, nenda waulize wezio. Ni mdudu wa sikio, akikungata usikila yoyote.
Nimeenda West Africa, I'm looking for love. They tell me love don't live here. I've been to South and North, desperate for love. Napisha na napita njia. East to Central Africa, wapi kuna love. Kila na emulizia. I close around the world, be seeking for the love. They told me love don't live here.
Niseme sinabati ama mambo haja nyoka. Nae mtaka simpati. Labda tatizo ni nyoka. Ma usela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela. Nikutia chumvi kwenye pera. Usela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela. Chumbi kwenye pea.
Classic music.